guddiga caalamiga difaaca weriyeyaasha ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay 5 iyo 10 weriyo ka socda 21 dal ay khasab ku noqotay inay dalalkooda kasoo cararaan sababo la xiriira colaado, hanjabaadyo, xarig iyo weliba rabshado kala duwan. Sarkaal guddiga u hadlay ayaa sheegay in qiyaastii 40% weriyeyaasha soo cararay ay ka yimaadeen dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. waxaa warbixintan ka soo baxday guddiga caalamiga difaaca weriyeyaasha lagu soo beegay munaasabadii maalinta qaxootiga ee shalay dunida laga xusay. warbixintan waxaa Washington inoogu diyaariyey wariyaha V O A William Eagle. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo koobaysa.
warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda difaaca wariyeyaasha ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaana C B J ayaa sheegtay in inta badan wariyeyaasha ka cararay rabshadaha ama ugaarsiga ay kasoo kala jeedaan wadamada Iiraan, Soomaaliya, oo ay soo raacaan Ethoobiya, Syria iyo Eritrea. Tom Rhodes oo hay-adda C B J kala taliya bariga Afrika ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ballan qaaday inay eegayso khataraha lidigo ku ah wariyeyaasha.
And that's been kind of a great disappointment for us at CPJ once we saw this new government sworn in.
Waxay inagu ahayd niyad jab weyn haddii aanu nahay CPJ. Waxaanu horey u soo aragnay dawladda cusub oo wacad ku martay. Ra'iisul wasaaraheeduna uu ballan ku qaaday inuu sameynayo guddi soo baara dilalka wariyeyaasha, isagoo lacag abaalmarin ahna u ballan qaaday bulshada cidii soo wariisa xogaha ku aadan dilalka wariyeyaasha. welina ma aragno wax isbeddel ah. Tom Rhodes ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladaha ay ka mid ka yihiin Ethiopia, Syria, Eritrea, Iran iyo Somalia ay sheegaan in wariyeyaashu ay khatar ku yihiin ammaanka iyo xasiloonida dalalkaasi, gaar ahaan wadamada dagaalada ku jira. Qaar ka mid ah dowladahaasi ayaa sheegay buu yiri inay wariyeyaashu khatar ku yihiin ammaanka iyo xasiloonida dalka, gaar ahaan wadamada dagaalada ay ka jiraan. Rhodes waxa uu sheegay in qaar ka mid ah wadamadaasi ay dhinaca dhaqaalaha arrinta ka eegaan, welina ayba sii wadaan hagardaameynta warbaahinta madax bannaan.
There's one trend, especially in Ethiopia and Uganda, where they sort of accuse the press of being against development. It seems to be the
ma jiraan isbeddelo dheeri ah oo kasoo muuqanaya dalalka Ethiopia iyo Uganda, gaar ahaan wadamadaasi oo ku eedeeya warbaahinta inay kasoo horjeedaan horumarka. Rwanda ayaa iyana goobtan oo kale ku soo dhacday kuna biirtay wadamada eedeeya wariyeyaasha, waxaana ay u aragtaa in madax bannaanida saxaafadda ayba tahayba mid aan loo baahnayn oo laga maarmi karo, iyadoo dowladdu ay aaminsan tahay in la horumariyo dhaqaalaha dalka halkii laga horumarin lahaa saxaafad lidi iyada ku ah. balse anigu waxaan aaminsanahay, buu yiri, in aanan horumar la samayn karin ama aan la horumarin karin meel aan dabagal iyo hubin saxaafadeed aanay ka jirin oo aysan saxaafaddu arrimaha la soconaynin islamarkaana aanay bulshada u soo bandhigaynin. hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dowladda Kenya ayaa amartay in dhammaan qaxootiga Soomaalida ee Kenya oo ay ku jiraan wariyeyaasha Soomaaliya ka soo cararay inay ku noolaadaan oo ay ku noqdaan gudaha xeryaha qaxootiga. Tom Rhodes wuxuu sheegay in CBJ ay ku shaqeynayso in siyaasadda ka bedelan ay u sameyso wariyeyaasha.
And this could be a death sentence for Somali exiled Somali journalists who happen to be in say Nairobi.
Tani waxay la micno tahay iyadoo toogashada lagu xukumay wariyeyaasha, gaar ahaan kuwa Soomaaliya ka soo cararay ee Nairobi ku sugan, waayo xiriyuhu ma ahan kuwa nabad ah. Wariyeyaal badan, gaar ahaan kuwa Soomaalida, ayaa jahawareersan, waayo ma oga meesha ay saldhigi doonaan. arrintan ayaa ah mid ay hadda maxkamad ka doodayso. CBJ waxay siyaabo kala duwan ula shaqeynaysaa wariyeyaasha nabad raadiska ah ee ku nool Kenya. mid ka mid ah qaababkaasi waa inay UNHCR kala shaqeynayso in ay dardar geliyaan diiwaangelinta wariyeyaasha qaxootiga ah.
The benefit we have is that we know these guys, right? We work with them and communicate with them often. So we try and kind of lobby for them.
Faa'iidada aanu qabno waa inaanu naqaano wariyeyaashan, waanu la shaqeynaa, waana la xiriirnaa badanaa. waxaanu isku dayeynaa inaanu ugu ololeynay UNHCR. waxaanu u qornaa warqado damiin ah ama innaga ayaaba xafiisyada la tagna si aanu ugu doodno innagoo iyaga wakiilka ah. waxaan qof ahaan tegay saldhig boolis si aan uga soo daayo wariye ku xirnaa halkaasi oo ay booliska Kenya ku soo xirxireen wariyeyaal si ay lacaga laaluusha uga helaan. waxaana la xiray iyada oo aanan wax dacwad ah loo haysan wariyeyaashaasi.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa taasi aadna soo koobaysay warbixintii William Eagle uu ka diyaariyey guddiga caalamiga difaaca wariyeyaasha warbixin soo saaray.